Anita the Diva.
That is my name.
Nakula balomone, wasigala muka kanto.
Tugende mufangoni.
Eh, mbeno, tikumanya wajichengota.
I'm in
it all.
With someone.
I'm in it all.
With this one.
I'm in it all.
With that one.
Yo. I'm in it all. With
yo, yo, yo. We don't know, you don't know. The Bayery. Too many when you cut in the Wenari. That you watch no longer stay a ring. But the hook, but the much more money.
Why are you dancing this formula? Tozina muruzungu, tozina vanatula. Tozina mpululo, tozina msinjula. Otoso kunela visa nejina kulida.
Kati wa ma, o wawa no wala wachi. Batula batu nyumi wabafuna chi. Dewa manyo kufuno wanakula chi. Justi wali ya umukuma antala. Amini, amini, amini loba. Amini, amini, amini loba. Amini, amini, amini loba. Amini love with you.
Hey, amini loba.
Someone.
I'm in it all.
With this one.
I'm in it all.
With that one.
I'm in it all with you. Wait. Na kwa kuba konga.
Tatu.
Kumutimundi kudyoringa.
Tatu.
Okuzali wakumu kufa kumu. Okwa ukana na wa womba mfaulumu.
Iba tuwai. Balimba disi nanga. Wabakalumu kwa nobona bazimu langa. The food de babanda. Chokanze wetunula mumbala banga. Bachiba ta 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 ta.
Kalina skinny kalikalina
diva
kaline tumbe denga yaba kube
bandiva
kakaloba kalinganga lumonde webe kuta ah ah
amini 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 loba amini 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 loba amini 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 loba amini love with you.
Hey, amini do
with someone.
Amini do
with this one.
Amini do
with that one.
Amini do with you.
Kati wa ma, o baba no wala wachi. Batula batu nyumi wabafuna chi. Dewa manyo kufuno wanakola chi. Justi wali ya umukuma antara.
Wait, na kwa kuba konga.
Tatu.
Kumutimundi kudyoringa.
Tatu.
Okuzali wakumu kufa kumu. Okwa ukana na wa womba mfaulumu.